Esule ye kumi.
Musabe mukama enkuba mubire bya dumbi.
Mukama akole ebimyansa, naye alibawe empanda girize buli muntu omuddo muttale. Kubanga amayembe googedde ebitaliimu, n'abalaguzi balabye obulimba, ne boogera ebirooto eby'obulimba, ne basanyusiza bwereere, kyebava bazuŋŋana ng'endiga, babonaabona kubanga tewali musumba. Obusungu bwange buyimuse ku basumba, era ndibonereza embuzi ennume. Kubanga Mukama w'eggye akyalidde ekisibo kye, ye nnyumba ya Yuda, era alibafuula ng'embalaasi y'ennungi ku lutalo. Eriye erivaayo ejjinja ery'oku nsonda, era eriye enninga, era eriye buli mukamuzi waamu. Nabo balibanga abazira abalinnyirira abalabe baabwe mu bitomi eby'omu nguudo ku lutalo. Nabo balirwana kubanga Mukama ali wamu nabo, n'abo abeebagala embalaasi baliswala. Nange ndi w'amaanyi ennyumba ya Yusufu, nange ndibakomyawo kubanga mbasaasidde, nabo balibanga bwe bandibadde singa saabagoba, kubanga nze Mukama Katonda waabwe, nange ndibawulira. N'aba Efulayimu balibeera ng'omuzira, n'omutima gwabwe gulisanyuka ng'asanyukira omwenge. Weewaawo, abaana baabwe balikiraba balisanyuka, omutima gwabwe gulisanyukira Mukama. Ndibayitiriza, ndibakuŋŋaanya, kubanga mbanunudde, era balyala nga bwe baayala. Nange ndibasiga mu mawanga, era balinjijukira nga bayima mu nsi ezeewala. Era baliba balamu, n'abaana baabwe, era balikomawo. Nange ndibajja mu nsi ya Misiri, ndibakuŋŋaanya nga mbajja mu Bwasuuli, era ndibatuusa mu nsi ya Gireyaadi ne Lebanooni, so tewalibalabikira bbanga. Naye aliyita mu nnyanja ey'okubonaabona, alikuba amayengo mu nnyanja, n'obuziba bwonna obwakiyira bulikalira, n'ekyejo eky'Obwasuuli kirikakkanyizibwa, n'omuggo gwa kabaka w'e Misiri gulimuggibwako. Nange ndibassaamu amaanyi mu Mukama, nabo balitambulatambula mu linnya lye, bw'ayogera Mukama.